oya tena utaye no buhinga budatabaziyase umuziki nibi bintu biragana umva tena utaye
ubu niho nibonye ndi serie ubu niho nohuza n'umukobwa uri serie my paper ishao tizamo tizamo vuga 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 le temps qui passe ne revient jamais never bye bye single life bye bye single life nagiye ndategura imitego nije ari kuramitana uramitana Birarangiye Sarabine meyita Sarabine meyita Ahandemeye Ahandemeye Ndaya manitse yose Bye bye single life Life yanje yubo bye bye Uishize kagasuzu Swing 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 so se nazi tiye mari green in final Porque vivi nu Yo kusera prubu singo Tuba tuwa bitewe na gisika Tuhuru nazi mubu zima Baby I promise you You will never call me your ex I will never call you my ex Our love will live long live 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 long Nagiye ndategura imitego Mwije ari kuramitana Ibyo nigize birarangiye Sarabine meyita Sarabine meyita Ahandemeye Ahandemeye Ndaya manitse yose Bye bye single life
Nataye mutwe oya tena utaye Nubuhinga budatabaziyase Umuziki nibi bintu biragana Umva cha tena utaye
Ahandemeye On this